mbulirira butuuse nine ekyama kyenjagala omanye obwedda nkulaba ng'olabika toli bulungi naye wetunula ennyo bwe nti nze ddagala ndabika ndimanyi ekizibu kukwe kyendaba ekiyinza okulemya okuwangula ojjudde okutya ekyongokita nemanya abalwanyi b'entalo tebabala bagenda kulubwa babula bafa kubameka be balibunya kati naawe ng'oyagala enselekirize nti gwe champion olina okuwuliriza kyekugamba ekintu ekikulu mu nsi
kimukuba champion.